Yeah, our love songs, still a killer, together ghosts. Yeah, Sinjaza call.
This is Majestic.
Tanda Sula, Sula Ezo, Sinyebezi, Oguman Juli Pelangabe, Aguya Shola, Mina Guanya Tandela, Futang Funeluzo, Omum Tandas of Wamin Sale, Yu Tandas, Sulis in Yebezi, Ibanukta Bulipsuini, Sustasing Segela, no Masa Gupeta, no Mabanka Libet Jigela, Baba Isita, Mina Zosala now in Shazing Segela, Sing Abantu Siawansa Maputanga Jigel, Sustasing Segela, and Kumbis and Angela, Gibushogun the Logon Goba and Gia. Tanda, funa sihlezi, njula kokuhle, ngumthandaza wami ngiphila ngawe ngespela, dogas mina ngawe, angidlaleli, isifunela nje uthando, sibambisane noma kutheni wena ithemba nami mina ngenginahle. Kuzolunga esh namadimoni so wahlula aw nenyembezi ngizoyisula noma ngizimo uthando luzokhula mina nawe akudala sigudla siwasivuka bebesithuka bathi bayasithusa kanti ababonje bayasivusa ey ya bathlo thando luzohlula thina sibashaye ngosini sobabuka ey bathilo thando luzohlula athina sibashaye ngosini siyababuka ey noma isimo shuba esh uamen somkhuza awuphela wena angifuni ukukuluza ey noma isimo shuba ey.